mugenzi ndi nabwisha kwambiri koma azukulu muli nawo